chochote utakacho baby takupa. Baby takupa. Popote utakapo baby tutakwenda.
Can be sweet on the beat.
Na kupenda sana, I miss you. Na kupenda sana, I need you. Na kupenda sana, oh baby, I love you. Usiende mbali nami. Na kupenda sana, I miss you. Na kupenda sana, I need you. Na kupenda sana, oh baby, I love you. Usiende mbali nami. Hello, baby. Nilitaka kukuliza kama bado unanikumbuka. Mami yo,
mami yo.
Nikipiga simu yako naambiwa mteja hapatikani. Kwa nini? Mimi mwenzio nakuwaza. Baby nakumisi. Nione huruma ufungue moyo wako. Na kupenda sana, I miss you. Na kupenda sana, I need you. Na kupenda sana, oh baby, I love you. Usiende mbali nami. Na kupenda sana, I miss you. Na kupenda sana, I need you. Nakupenda sana, oh baby, I love you. Usiende mbali nami. Chochote utakacho baby nitakupa. Baby nitakupa. Popote utakapo baby tutakwenda. Tutakwenda. Mimi mwenzio nakuwaza. Baby nakumisi. Nione huruma ufungue moyo wako. Nakupenda sana, I miss you. Nakupenda sana, I need you. Nakupenda sana, oh baby, I love you. Usiende mbali nami. Nakupenda sana.